Come Go With Me, Dum Dum, Harmony for Seth and Jackson. Dum dum be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wah 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 dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wah 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 wah. Dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wa 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 wa. Never, 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 come, 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 come into my heart, tell me, you will never part, I need you, darling, so come go.